Dear brothers and sisters,
we
express our deepest feelings of love and gratitude.
On a recent flight, I was in outer turbulence during our descent. All passengers were in our seatbelts.
Pilot ne ka se obi amfa ne belt emu ni mu na ampa no na aeroplane e wusu wusu kese pa na mechi kakra na oba bia ne yem sisi no na osuru na o kasa bribia aeroplane no beti akoso ni fombia na mama itietiem na niku eboa na so oba chichi ne re enso ya na mama itietiem kosi bra ye gbesi fom boko na bra na ne yem esisi no na eyem areho pa ma no ifi se jidie ene ade a e ma yetimi eyi ehu efri ye mu aiche na na obi a efri aeroplane mu ni ku no eba me nche be kasa chere me o ka che nse Mr. Fachemi, na na me yire na osuro dindindi nien kwa metimi e de aboa no ma na chiche ne re ne se da Nelson e wa plane muti enwa se osuro
I'm not sure that my
minim se me me wa aeroplane nso no e betimi achiche ne re na emu meka se ade ba ko a e wo ya bra boy mu se ye jidie yebeso na hwe yebeso ye gidi ahwe ebe nu bribi on ma sana enso hwe no ebe ba ana asene owuo ekwan ne yagina ano no sania maami sania aeroplane no etete ewo maami onsa enu bibi sana ono de ne etie se ye ba behia ahoden ewo ye gidi mu a se ye ka gidi a na I bet me a tutu a bepona. Yan can't jidia keke, I war hokes, name of jidia ewa yesu Christo mu. Yesu Christo jidia ewa won moon, a bet me a nyin kesia pa, our bra yesu ya a fan who na ye di and trust am I a dear man. Sa yesu Christo in church, or no one was she say, a bet me am I a jidia emuaden. Sa ensema ye kan dan sen ye kan nyamesom a etimi akyerɛ niamma bebree ema afoforo sa nyamesom no ase akyerɛ ne sɛ sɛnea ye bɛyɛ biem na ya chichiri ye hu akɔ onyankopɔn akyekyere ye hu atare no nti bibia ebetimi abisa nsɛm bisɛ ebetimi abisa no sɛ nti asusu ampa ya chichiri ye hu akyere nyankopɔn kɛse ye sɛ na ebɛyɛ ye gyidie ebɛkyerɛ anaasɛ ya chichiri ye hu ato bibi foforo ho bibi ti sɛ adwura da bia bi wa metimi ti sɛ obi yabɔ bɔɔl bi kɔsi ada no na enkofo di hu enkomo onwa onwani ji bibi ti sɛ bɔɔl bɔ ho no aya na ebisa sɛ onwunya mesom no ya chichiri ato nyankopɔ ana sɛ achichiri ato bibi a ɛwo so ti sɛ bɔɔl ye osi mu bia ebisa ye ho sɛ ehifa na ye gidie wo ɛwɔ sɛ team ti sɛ bia football team ana sɛ ɛwo bibi fɛfɛ ana sɛ onipa bia ye gi obi agi ne tum Empo team a ye papa ne edu honma onwu ntimi nya ne oso onwo ye na onipa ba akopɛ na ujidi ewo nkwa ene Yesu Kristo ye rade no na ewo se umma sa ejidi eda edi Nyankopon eka ewo ne mransem du no se ma obi enya nyang mefofro enka me ho na osan ka se Monhwe me so e wo bi adwen bi a mo be wo manhinhim ensuro enso no nipa bebre e wo hon ma onwudi onwen asumje so onwudi ombedi enipa echi na addition difo ene amanye fo de bia no na ye so onwugidi ahwe e wo ene ma onwoye anase onbe mo nwunya mesuma daadi anase onde besie an onwa chichiro onhu abo nyankopon anase enipa Minyasa and so he be and fear be bre etremu or brana my nipper be a menene ye juma at siamisa. I didn't na men yi minyame sum and free majuma me yeh.
He demanded.
Na or share me sir and what and who he has me dini me and be boom. And I made an my sir.
No cry.
Won't you mean chichim? And I won't mean Fabin so and Tonchain. Ntinse enokure no efri abode nyansapemu edanmu anase efri nyankopon ho nokure bia efri nyankopon ho enokure bia aka Yesu Kristo nchechere no enso no ne yebisa me se memfa me gidie no ento nchen memwa no ne me nipa ne kachere me no na me ma me gidie edadi. Ye juma ye ye nya a ye hwehwe enema pepepe ye no ehwa onwesuade enigye se onwo kwan se onbe kansem bia onpe nenso no ahu die no entimi ndade ye ewo bra wodi wani ato ema enipa ensem kwan ho susum no kran so untimi enbu en wani nguso en titru nyankopon ensem no. Nasi ye be di enyanko pon sem se di nshaba brebia. Nasi ye ndisunso emribia no. Ye nya enshano. Or how ewo ewiasim bebre. Efise nipe ewo mune enye peye. Obia eni daso ni ongo pe. Ewo e jidia ongo wo ene. Anase jidia ongo niye. Enipa bebre edi onwo nema onwo pe edi nyankopon anim ebi mukura adwen sade na nyangmsom ewo yabra boy me hu faso ne sen na sen ewiasem emfi akonnya no ye wonwo a onwo sreye ene onwo twi enkrofo a esum nyame ebi mukura adwen se nyame som ena en how ewo wiasem edeba. Na emri bi ohon ma na enim enyamesum tinu na nkrofo aye nema basa nanso no udi Yesu Kristo anase urade no en cheche papa no se wo pese obeye na chidi ni papa pa eno ne as dia de bia o si etsi ehu na edi en cheche papa efri sro be maye ebra wo ye wo udi unyamesum no na wo chire ujidi. Na o ma amamfo nso ehu o da na di. Awurade na onim se ne ma no ebe e wo so nwusu e kwan a on betimi aba ne nchen ahwehwe nti o se tin 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 e na e kwan ne ye na emom e ye keto e bi ne nipa kakra bi na onhu. Trusem no nso e kire e kwan titru bi e betimi ahwehwe kwan no ne agyna so kosi awie. Nyema yesua e wo trust him no e boye ho ban e bi ni se ayare a aya ha enkwala ya wo mfufo no ekum kwala ni mamefo bebre nanso so no apam dada no e wo enkwan ye befa so a ye betimi ayesa ayare bi ni asi ho no aye tro no emfie mpem miensa atwa mu. Enipa bebre ewu efisa onwo yehwe onipa enim de na onwo ntimi entie ewrade nasem no menu anu mema ne ma ene ade ene ye hu wo yabra boy mu se ye bribia ye sua de enso ne ye hu ye nyanum de na fa no kra no ye betimi enya nim de bebre free trosem no ne ye nya ensempa efri soro ewo. So ye bompa ye wo GDM. Na ye yes sir, e betimi aboa mia ye ye niama bebre da bia. Ni titru ni se onipa emra a yasese. Awurade emra no e wo se no na eje enhweso pamae. Na se ensim bia aya na e papa nipa mu no momye hwehwe Nyankopon enchechere wo sansem mu. Momye mfa trosem nyina ento ye ho so se na ebede emfaso ne nimde be man. O how e wo hon mu wo bra ye twins ye betimi achiche ye mu. na yake kan bibi se sasem wo de ye me amabra bom nsem ana se se me kase me bobra pa na se me da abrabo peche dia se wo kase wo chicheche wa bra bom eyie e won sem bi se ho a e kwan bie no ha obetimi akọ wanim akọ di nimdia e wo se wunya e wa abrabo imu e kwan bie ni ho no ma obetimi aye ne e wo se wo ye wa wo. And some and sorry, a person in Crawford name who you will be a simone in Crawford G. Tumno. Political campaigns, sir. Am I your sem any name be brave one more? Who should share a nipper bed G. Tum and son on my young one near Nasa and semi uncle Bissy San Crawford. It's a mixture never be brave now so so. And yet, quen bien who I bet me at the genasso, I can say, yen to mean di on yanko palm ransoms. Empono say, oh, be a ya. Wrong. A dear, and ye papa, a quen bien one may be a bed than a papa. Bonnie, any assume, ain't me yan no credda. Emposon, say nippin' naji tuma, be brain naji tuma. Trust em no a bock or cosse. And no man can own a friend bonny, papa, ne papa bonny. Now only a sum emma cania, and a cania, and summa is sum. A we are say, and to qua a decan etchino. Now, O be a new beer, a new bonny beer, it will be a begitum. Ah, not a de a brabo bonny, and not etchin, not a nipper. Opepepim. But in fact, 50 na ongu ongu adwin sɛ nyɛ kwan bi enu nipa bebre sa ne ntimi ɛnya de bɔne but bɔne anasa brabofin de bia na ya brabofin na oba bedi adanse wo awurade anim a obebu ya ten fa ehu a ɛwɔ obi a oni gyedie mu a ɛwɔ awiase bebre na fa no toto gyedie ɛne akukuduro. Ah, me a me ba, your friend Emily. Ah, or they say, where wu echo? Bra, na all wu na, a echo cram yare, a jinny hunem, dianin na, no, na own to mean cassa. Nanso no, na was three women any more catch them, say, Papa, men how hu, ewo me, me hu. Minim, say, maybe be a bay pepper, pay we pay a mammy. Emily, nani jidie no etrei. Etro, fefefe. Ewa sa arehumre na yihiano sabre no. Sa abaywa fefefe anema enum na owo jidie kesewe yengwe japa osrum. Eni ni nshisheye, ane kwanya oho ma ebusyan, nebusyan. Ni achichin dindindi atari nyankopon. Na odi ayeye di awaye ni apama oni ni kunwe ni nye era di asisheno. Na owe jidiwe. Odone mano na impose na oba bewuno. Na owa sumdiye. Na owe jidiwe se dachi biya oni ni ma ebe timi akabum. Efisa owe jidiwe wo yen nye japa waso oni ni banum. Afi apem a hand crown at the orchins ya President Thomas S. Monson Eka se Empose ye be ehu ebekan enkrofo besre na ehia atamfo bebre mumie nya akukuduro no na ye ti onwa enipa bebre ne enipa bebre kan enye no na ye ngina hon mo akukuduro a ye nhihim na edi nyankopon enije ebre. And no kai se enipa nyina ewo onu ehu enisro na onu a onu hia esro ewo gidie mu no onu nya akukuduro nso. President Monson asked me your kind ehu hia power ya brabem entimis misra mu menuanu mema ne ma debia na ewo mo kwa mo na kwa so kom mo awurade nchen no. Mo ma mo jidie mo nya den mo nka mo jidie na mo enda mo jidie edi me bom pa ye se mo ba chichiri mo hu akonyankopon chen den den na sonia ne nokre no aba betra wa kuma mu den nyina me bom pa ye se mo abrabo mu nyina no mo be ma mo jidie ada edi Me kan we wo Yesu Kristo di mu. Amen.